Pose.
No busy.
Come after them, mundo them, come after them, beg it in high. You know, come after.
Come after them, mundo them, come after them, beg it in high. Jemeni come after.
Una uam
zimbiti.
Toto livonga, pog na mati. Baby natamani.
Kiki.
Sorry, Nico, too straightforward. Sinaga time ya kusleki. Shory, only you need a oa. Sinaga time ya kusleki. Kukuona
ni kama komedi.
Napokuona usiku lazima mechi.
Wakie kwangu ni kama komedi.
Kukuacha ngumu kama mzee na kivuli. Karibu home na ukikam. Add a little lika tu ya ginger. Leo stingo ni deadly. Utadhani mi ninja leo sitaki ujinga. Shori tukutane 8 PM. To drive around in a BM. To lock home like it to 9 PM. To pige cinema mpaka 11 PM.
Shori wakule
love. Wa DM.
Shori BM. Shori.
Shori.
Shori. Nisepe, mana tatizo wewe. Uridhiki unirikula tamu. Uridhiki unirikula tamu. Usinone mshamba mapenzi. Kwa ya mapenzi ukwacha siwezi. Kwa komini na mwaga dola. Kiuno chako kina niko mowa. Na kiutani utani ukingusa hani. My love flying.
Kwa komini na mwaga dola.
Kikam, add a little liquor to your ginger. Leo stigo ni deadly. Utadhani mimi ninja vile na ipiga. Shori tukutane 8 PM.
To drive around in a BM.
To land home like it to 9 PM. To pige cinema mpaka 11 PM.
Shori wakule
apo kwa DM.
Shori BM. Shori.
Shory,
Shory, BM, Shory.